tatu mina funga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
Kipula.
Hey, kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
Pula. Siezi kuwa tu tribal. Luga jo ni pesa, buda jo mini tribal. Ina side kwa keja na main na daikol. Wanjiru ya ndakinyiwa na daikol. Na mindio mesi, hakuna pass, mina funga. Hakuna rambe, misi yolunga. All webcam lakini si kwa chakula. Rada ni masocial like chorea jo machura. Kuliwa mada shiro pale wa bebe skilo. Zika shika zika nice suta zani zero. Hitman, badman, kare kotero biro. Kotero biro, kare kotero biro. Kema langwe from dislikes and blue ticks. Tangu get attack wakadai ku get kiss. Tuli get ass sayi wana give peace. Wana die benga ni mechi kuliko Netflix. Hey,
kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
Kaulunga, eh, ni kaulunga. Cheki fresh luku mina dunga tu adida. Nikipiga show joma ngao zona wika. Sienda fiti jigi fiti zina die. Wote wakipula poko sexy wamevai. All I say is how are you, you can say you fine. Nimechanga mko kidai extra time. Zimesha lipuka, cheki flow kinuka. Watu wanabanjuka, wanashika ukuta. Ninjoki na nduta, wamejaza mafuta. Piga left, piga right uwezi daka. Top strike kila mtu anakato. Mina wache adi kipa amedata. Pull up with the gang we real don data. You can love it or you hate it don't matter. Skiza ngoma wezi toke ikibamba. Toka wabebe walibaki waki
Kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga.
Kaulunga.
Bao mbili tatu mina funga.
Mina funga.
Kaulunga,
kaulunga.
Makeki kawa tatu nikipula.
Nafunga tu mabao, wanadhani mini wao. Kwanza vile imeweza wanafa kulipa dhao. March kwenye beat kama fande ya jalipu. Wanafunika tu ngoma itabaki mmezikwa. Tingisha tu diaba usiokope kuzianika. Tupate kwa kiwanja tunatema siku banja. Amechora saba mina kuja tunaraba. Niite tu olunga nimekuja tu kufunga. Weka fiti mina dunga. Huyo ni wako mina sunda. Washa shada mina vuta. Toka runda hadi tao. Nimebaki wa membao. Tarifondo tunamao. Tunazitoka tuwa dimoro. Nyua tiaji na wasoro. Itabaki mmeti. Weni mplay na pigwa zi. Dunga dunga kama B. Anapenda tuka D. Mina mpa double D. Toka doni hadi B.
Kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Pula.